What does it mean to be a Bazu?
DJ Kush K.
Bazu, big man Bazu.
DJ Black.
Tell them who run the world.
Night Nation Entertainment.
Lazima nipatikane.
Okay.
Nakataska amakane. Pewa chupo si lambe lambe. Lambe lambe.
Lamba lolo, lamba lolo, lamba no change.
Wanyonyi hapa na wale wakulamba. Hii itunisha bezi zote za jaba. Mtu mbekse mbekse tu, mbekse mbekse tu.
Leo niko out, nimekuja kuteza.
Kwa sherena itaki asira, itaki mabombo manika.
Wewe kalali hapa mwa watu wakali. Tunatafuta waniko hapa na pali.
Hameze tia, rafi nuni controller still.
Tere, mende, pombe yangu siweke mchele. Wena meza taka maritembe. Ni lewe mpaka ni bebo, bebo, bebo.
Taka ni lewe wente ambulance.
Lewe sendi kulewe kuchuchuma. Lewe kuchuchuma.
We are Night Nation Entertainment.
Yo, parot, VP1 boy. Your test, but
yo, kwa
chafua, my friend.
Check it now, you're the baby.
Lewe niko out, nimekuja kutesa. Kesho siko job, nikulala.
Nakataska ama kane. Pewa chupo si lambe lambe. Wakichese kopande kane. Ngango, whisky. Hanjam, hanjam mingi. Minataka joni teke toto. Namsupa tulewe hadi kesho. Shots, camino. Boti, bodo. Chapa, dodo. Ukimaliza, kiyo.
Leo niko out, nimekuja kutesa.
Silver boy, be in a penda chuchuma. Chuchuma, 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 chuchuma. You and you, when I wear. Unapenda kukata waba. Kulewa, I say, kukata waba. Unapenda kukata waba.
Lewa sendi kulewa kuchuchuma.
Kulewa kuchuchuma.
Gata kemba di wanze kukuruma.
I wanze kukuruma.
Kausi mami wechicha matikima.
Nikiwa andama, muda mwingi nikiwa tazama. Zigo boring tena.
tena za fanana. Nguo bagi tena za kimblina. Kuwa tani je utawezana. Mimi baba tena babetana. Baba tena baba ya etana. Chepukati, 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 chepukati. Sefi step in a step nikiringa. Juu ya look fine dula ni Adidas. Tukimoke juu ya watabuya. Ili sailors bogi ya wajanja. Kiaji ulisikia wapi dinga. Tunadai ship kamna mizinga. Mina penda bom bom tukipati. Mina saka nitapata. Nizipata nipate kupeleka mama tumapate. Alepiza na makuku leta besi mamate. Kisha bom 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 dedikate. Eche kukate. Eche kukate.
Ini last but a month kwa kalenda. Ya ma master maji mabazenga. Ya kafala na beef na kalenda. Na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Labda kari meza Bentley na mabigi. Nakunanga mtane za kula baridi. Kuda kila esto jiji ni nabibi. Kalale.
Unakulanga Ferrari.
Kalale.
Ushamawe kahalwale.
Ni kalale.
Unangia mingi kahao.
Kalale. Hey, yati yati nini kem kem. Wata gwane, wata vai mister. Kasi ganye, hai ni saidi. Wata gwane, wata bauti. Big bro man, kona dai beef. Kalale.
Kalale, lale, la.
Kalale. Hey, yati yati nini kalale.
Kalale.
Yo, yo, yo.
Kalale.
Kalale. Papa Fadela kimebaki ni kuchengia statue. Na usiache ndula inje na unajot kwa paipu. Tuko update na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zimejaa kama Manchester Blue. Kem doli kuinafanya gani dos daro. Papa God sunyonyeshe ganji kama flako. Ni adisema figa makoma na maziro. Viri suni tabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bita. Wasoro kuwa punish kutepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo take your mat. Kem kem wata gwane wata vai miss. Kasi ganje, hai ni saidi. Wata gwane, wata bauti. Big bro man, kona dai beef. Kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey. Yati, yati nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey.
Kachugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijengi uko Nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompe ni kompero safe. Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka. Kalale, wanaumwa kiongea. Kalale, ok.
Hey, yati yati nini kem kem. Wata gwane, wata vai mister.
Kani kumboka wasibisha ni na wale. Afubuda kwa igem, mindo kuchezanga malale. Na kuja solo nyimki kujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. Wewe kalale, hapa mko watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Nesipo jipa mina hami ya kitale. Kaposho mipale na puuza ukware. Ukware zofa koza kupati misi sare. Sisare jubado mendo tembe ya nanare. Na ukinipata kwa chuo mina kosa jemale. Mina kulanga mboro woki kulanga mabare.
Kem kem wata gwane wata vai miss. Kasi ganje hai ni saidi. Wata gwane wata bauti. Big bro man kona dai beef. Kalale.
Lale lale.
Kalale. Hey yadi yadi nini kalale. Kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa. Buda kusota si dhambi ya chakata. Hati weni sosu kitaka unabai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dume sota na unakata. Hati yani unanga mali. Boshi ndume haya gari. Boshi ndani nina nani. Dume sota na unakata.
Yo gari ni ashuda mami. Keja liomba mwaniki. Luku waliomba jirani. Aye. Na kwa base vile anajidai. Bazu, bazu, bazu. Hauna kakitu bazu wa udu. IG chocha maisha ya tu. Caption lamu with my boo. Hey. Lifestyle na madeni. Niku jotwa jotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hati wali sonsu kitako na bae. Ungo sema walai.
napenda magogo wamebeba manyagu na roro sake ngine kakuwego shedo wako nani madoa alafu ni makoa kwa nani madoa alafu ni makoa kwa nani madoa alafu ni makoa kwa kusuko kuseso alafu tokwa
nani shika kapata lipika mbete nkapiga kwanza sekete na shukisha zangwete alafu nkate watenje nkapigia madenge kanonesha corona ikidai nikifanje kusema nitulie jirani akaanza kelele kucheki rada gani napata kumbe ni lele nikajipindembe zikaniweka lembe nikafika kwake napatanisha mea pembe akaanza na masharti ati nitoe shati hapo rada safi nkakula kamlafi kidogo tunabishiwa bana kwani ni nani na gutuka ni budaka na yuko kamrazi
nani madoa alafu ni makoa kwa nani madoa alafu ni makoa kwa nani madoa alafu ni makoa kwa kusuko kuseso alafu tukutokwa nani madoa alafu ni makoa kwa nani madoa alafu ni makoa kwa nani madoa alafu ni makoa kwa kusuko kuseso alafu tukutokwa
Mini kodolea macho, akatoto, I swear Na niko single, misi die izo vako Zako za kujingle, jingle, na kumingle Mina die ni kukembe, ni kudare Adi wiki kama kurino Misi jali na choma foto, ata kama wako Kijicho, alijifanya guiji kapatana na bigi katoka Kijicho, maisha yolo yolo na mayelo yelo Mayoyo, mayolo
DJ Ponta all over town, call him Kushke.
Afi do the controller step. When you dance, girl, I'm not a waller step. Afi do the controller step. Back a waller, front a waller step. You fi do the controller step. When you dance, girl, I'm not a waller.
A bam chiki chagal, ukitingisha. Bam chiki chag chag. Bam chiki bam chiki chagal, ukitingisha. Take it down, girl, ukidigida. Pick it up, girl, ukitingiga. Bring it up, controller.
DJ Black.
Kill 'em to dance. Kill 'em to up and down, basi dance. Kill 'em to dance. Usiogope, usi dance. Shake your body, body. Shake your body, body. Shake your body, body. Dance, dance, dance. Shake your body, body. Shake your body, body. Shake your body, body. Dance, dance, dance.
I'm in the step. If you do the controller step, back a wall up front a wall a step. If you do the controller step, when you dance on girl and not a wall a step. If you do the controller step, back a wall up front a wall a step. If you do the controller step, when you dance on girl and not a wall a step.
Sema pinduruka 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 ma, pinduruka pinduruka pinduruka. Sema pinduruka 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 ma, pinduruka pinduruka pinduruka. Hey with them, meet to papito, daddy daddy. Mama mito, kiweza busu kwenye shingo Munda, munda kwa maringo Pinduruka, pinduruka, pinduruka ma Pinduruka, pinduruka, pinduruka Kamba kata, na kupika mako sema katata
I'm in the step, if you do the controller step Back a wall up front a wall a step If you do the controller step When you dance on girl and not a wall a step If you do the controller step Back a wall up front a wall a step If you do the controller step When you dance on girl and not a wall a step
Nakipata, naipima, pima, naipanda, nalima Nakipata, naipima, pima, naipanda, nalima Naikichapa chona dondoka, hey, dondoka Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey
Ya, nasante ya punda una mateke Nikikuna uta umota na stete Wewe jozi kibundi mska kakote Ode bindo izo daba zitokote Anata ikona sija tebonge matope Nata indisi na pandaka sni matope Stampa snips rone nda kakope Mangeus nisi wana ball kuliko makrome
Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima Naikichapa chona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey
Kana za kipasa pasa vuko za makindi Siti nopo kata panda vuko za maringi Kana piga shot nacha alama ya kidi Nata piga nwes daru ataka ni piri Kakinyaru na as umebeba jo kakibanki
Nankipata naipima pima naipanda nalima Nankipata naipima pima naipanda nalima naipata, naipima, pima, naipanda, nalima, naikichapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Unauliza kautezana Unapenda kunyonga sana Unapenda giwasichana Ati we ni kichwa mbaya Nati leo nitaka dawa Unapenda mama sana Unapenda giwasichana
Hainishtui lakini nimeshtuka We ni mwanaume umewekwa umefugwa Haunishtui na yo gari ya daddy Haunishtui na yo pesa ya mami Doka Toka nani, unaturingia vile umeomoka Tulitoka kayole, squeeze unaishu moja How to stubi, toa ufala hapa
Na kwa shieldem yako mindyo mopstick Aikosi pia ni mnani kopi Julezi kiisha mindyo choki Na wendio chali ama weni kadem Chunga dem yako minda kapeng Abiro chwadi mindyo matek Mpek, mpek, ndosi mwage mate Check, check, nasi kule kake
Tigoto, tiga kurira madagi
Kuria dana Unaulizo kautezana Kwa unapenda kunyonga sana Na upenda giwa sichana Aki weni kitu ambara Aki leo ntaka dawa
Ukigenje
Ranking under my
Zime panda, zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula Ni kwa magoti zime panda, zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula Ni kwa magoti
Guzling pispo ni ya kibla Dit ni dibla ile genje Inigri miuri enkadi shock them Mambeko zina mwok ni mogadha Kanairo governor ni mjamo Lagunya skomo ni makibre Inademia ni ngemoka palma Nikipa kila yut ni dangulo Kwangife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili ya kimsnadi pochanyagu Militan nyuari ya utu frontline
Zime panda zime ripoti niko Jabari rananjoti kando Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula Ati kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rananjoti kando Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula Ati kwa magoti
Meni mocho itabaki nimezitoka Kileo jiko jole Sinta kuokota napata Msupa kwa kaunta tumapota Kona jigi 20 liter Sinkama na ota Kumsuka sinkama na oda Kunagizia nikajipata tumatora Mbulu bigi ameseti move ya ora Ameseti mkono kwenye bakoro Utadhani anadrive mkono ya left kwa gear Ashani itadia menitolea jibag Fine figure ananivutia Mtoto kililia wembe unampatia
Manda zimeripe
Nikolok, na majiri uneza piga chok Ni ya fande vila chengerere but nime kok Niko juu ya nganya, majicho nyanya Kibibi nikikuja kila stingo tutafanya Anaipenda lakini utoka raba Zangu nikushika na nichape bila raba Shot saba, kuwa kaba Kama kamebeba ninacheza na masyanda Kwela venye bigi ninapanda kama lada Lockdown, touchdown, baby calm down Downtown, kuwa beba mbaka uptown Tuko lock, make jani uneza go down
Oza, tuko lock, tuko lock Nama bang bang, bigi tuko lock, tuko lock
Ata ukitoa logo tuko logo tuko logo.
Tuko backstreet hapa imenti. Tukimachoka na magala makeki. Mali safi safi ni mapenti. Kidogo wakaanza misbehaving. Jua gode jua tembe jua coding. Madiyo diyo sinwa levi vidindi. Na kusho inside ni kulit. Blue eyes blue pombe legit. Dogo dogo tukiseti mindo pedla. Kingpin ni mwashika kastika. Look sofi ka Nairobi West nigga. Kuwa teka kuwa kunyo sima ninjas.
Oza, tuko loko,
tuko loko.
Nama bang bang bigu tuko loko.
Mini most wanted Nairobi.
Wezi stop reggae.
Uliza manadi, wanati wame di.
Wezi stop reggae.
Ate what?
Ni mtovu wa nidhamu. Ikarusho kwa Mariamu. Ni mambaru, wamekula moto juu. Nimevaju wa Mariamu
na pianga edge.
Nibukundu, nibukundu. Woza, niko nao, mundu humundu. Zimenyilo, zimenyilo. Tupatane kona mbaya, mundu humundu.
Woza, tuko loko,
tuko loko.
Nama bang bang bigi, tuko loko,
tuko loko.
Woza, tuko loko,
tuko loko.
Nama bang bang bigi, tuko loko,
tuko loko.
Tuko loko, tuko loko, tuko loko,
tuko loko.
Ata ukitoa loko,
tuko loko,
tuko loko.
Tuko loko, tuko loko,
tuko loko.
Ata ukitoa logo, tuko logo,
tuko logo.
DJ Kush K. Holler him at 0707113615. We are Night Nation Entertainment.
Tunashia beat, tunatete mani. Na kutu wadi kwa booth, muku like dina. Flex na girls, jina ke makena. Ako fine fine, when chida mdomo matena. Unasikia beat, tunatete mani. Na kutu wadi kwa booth, muku like dina. Flex na girls jina ke makena. Ako fine fine when shit am domo matena.
Kumbe dem joni girls wa gedomo.
Girls wa gedomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Noneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyimki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe dem joni girls wa gedomo. Wa gedomo ni girls wa gedomo. Kumbe dem joni girls wa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem joni nge uso gedomo. Wage domo ninge uso gedomo. Kumbe dem joni nge uso gedomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Bomo kankachupi sezi kwambia rangi. Nukizua zogo bado tapanguzo. Anacheza kiuba zenga chezi kamhenga. Nomani ya fandi anataka kasi. Na jui ku request adirachwa na kunyima. Atukuna tatu kumbe budani mfucha. Jui ku request adirachwa na kunyima. Na bado anagawa na bado ya kujengi.
Knock knock who's there?
DJ Blacks.
Maniga wa minyana ki Japan nigga saki. Nigga nigga fucking. Manje kia wapike luku kesho watu kuje kambi. Kurutu wana kutu nataka pakurima hiyo kitu kai menuka imeoza. Akibonga shit mwambie aende akaoge. Kijana pole smart occupation pick pocket. Mangeo some hivyo wanakaa
pote. Kwa gani ndo kulizo kwa gani ndo kufitu kwa rahani. Na kudolo kwa rahani ili kwanga we na nani. Tulia kwanza we na nani. Ili kwanga we na nani. Tulia kwanza.
Kumbe dem joni nge uso kidomo. Kwa kidomo ni nge uso kidomo. Kumbe dem joni nge uso kidomo. Kama zabe anashikisha na tiongo. Kumbe dem joni nge uso kidomo.
You are now rocking with the accidental genius selector, DJ Blacks. Recognize the president.
Wewewe alafu kila wiki nipate niki hustle. Neza dhani hata ni nipsi baby. Wale niko na bibi na siachi joko mboka. Juma kwela ziko juisi mami. Leo na buda bibi mbongi nikishika suka jwa sigura isi. Wow.
Ha ha hivyo ndo mi huwa cheka. Oka ha ha mbiyo kama besha. Vibe yangu inakudunga inagudesha. Na misi siri kama pinya mpesa. Kama bouncer niki rap mindo babi. Na wapiga kimistari kama radi. Flow yangu inakuvaa kama shati. Sina rasta pa mimi ni mnati. EQ kabaya niko inde niko ndani.
Kani fombo da niko ndani. Niko ndani. Niko ndani. Kani fombo da niko ndani. Niko ndani. Niko ndani. Kani fombo da niko ndani. Niko ndani. Niko ndani. Kani fombo da niko ndani. Niko ndani.
Hiya leo swag.
Eyo saru nekuja na kifua. Na cheki unatatizo nekuja kulitatua. Ome toboa kwa life, nime toboa mapua. Ulitumia pazuri minki tumia kwa jua. Pamba, pamba, pamba na niluku ya kikamba. Pamba, pamba, pamba na siluku ya kishamba. Weka, 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 dandali na teta. Najigamba mina jua kupepeta. Au mjui saru we umeboeka. Attention, mina wateka. Late night talks kubo woko maketepa. Mental ghost no inaniongelesha. Hiya leo swag, 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 swag. Hiya leo swag, 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 swag. Hiya leo swag, 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 swag. Hiya leo swag, swag, swag.
Leona kuchi po ai, ula makrisa. Ase mami, utani freeze. Nina mashada, una marisa. Chomangi mimi kasi matri. Leo mina sneeze, niko aicho, aicho. Aicho, aicho, aicho. Bile niko wada hiyo laini, aicho. Aicho, aicho, aicho. Bile nimenyana akiwa laini, aicho. Aicho, aicho, aicho. Leo mina sneeze, niko aicho. Aicho, aicho, aicho.
Usi try kutu freeze, tuko mbacho. Na tujego pa kuris, tuko rojo. Ukundani sikume freeze, tuko mahachi. Oma, oma, tunazichomaga na bozo. Na tuko na washi, she, she. And they wanna be with me, me, me. Na mazawa, I got you, I got you, I got you, yeah. Bas, pitisha hiyo gomba tuchonge. Nusulika ya Sprite tobo wana ibambe. Bas, pitisha hiyo gomba tuchonge. Nusulika ya Sprite tobo wana ibambe. Bas, mingi shinda Nairobi West, combine paipu. Kwangu wao kuja kusoma, define laipu. Ma fine, fine, puwa kwa yosu, kamu paipu. Rap tycoon waki cash na cash times 2.
I tell you fight, unapiga leo taichi. Madhali kuhoni, una mwenye takuhati. No, hakuna patu, atita deja vu. Love you, no, I like to. Na kuchipo, staki ata tomato. Komeni kuku smash, eh, potato. Traisike kusini, gal, ukoso weto. Na hata tuja talk, habado tukorotate. Simeto shiage manze kwa yojinari. Boy wako aje kupie fka upari. Misi futi gali, asimishiki nari. Si umpe kina, umpe maka Ferrari.
Nili shot my shot. Nika repeat my shot. Sema msupa na bulletproof. Nili muonje shaka niacha tu. Ati daddy nataka big daddy na chips. Daddy nataka iyo bangi na jing. Daddy nataka unifanya yo queen. Daddy nezataka sana kudip. She wanna be big 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 dream. Alikuwa big 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 big. Aliklore yo drop. Akasema akoni. Alapo kani show. Mini fan big league.
What have I done? Whatever.
point ni kamini mini mkali wao nafana na semana kopi nyash na kali how mina fitin ju brand ni different tam ni karibishi ya mtaki mini trend in this case babani kukazi usi stress ati hakuna kiti intaketi kwa kids chair upole niko na usi mention ni tension nimeambi wapo kwa reception da nasikia paka niko na potential huku nafakuchikaza ni kwena connection tupu mbona inashitua na ndonazo pana ama kuna mtu anataka tukunitarash jayo story nataka namba ya jalasi mnaona vile masauti ni badass wild wild willis nadai kuja 10 over 10 lakini nda kupataje gathe ghost na gidi mtani chezake nenda gang nadai amina niweke trend nafakuchwa kamene mwakideu na muende nafakupiga kelele ndio ngoma itembe bahali kudia mpia kothe na pose juring ton angesema misi mbi ghost lakini nadai kuja juu mina dai kuja juu achani kuje juu Swachani kuje juu tu lakini nadai kuja juu mimi nadai kuja juu achani kuje juu Swachani kuje juu tu.
You are now rocking with the accidental genius selector DJ Black.
Dingaingo zungusha dingaingo dingaingo pate kidingaingo dingaingo funga kadingaingo dingaingo 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 zungusha dingaingo dingaingo pate kidingaingo dingaingo funga kadingaingo dingaingo dingaingo kama sina dhudha basi natengisha kiuno independent mama mimi nalipa bilioni aspoil Charlie nanunua marashi Hugo natengisha tengisha hizi zangu mifupa wale wanangori basi wapigwe chupa kwani unasahau mimi ni yule msupa ninde nilifanya chali yako ya chikukuta hati ya kupigi ako kwangu anapakwa mafuta
anapakwa masasa
dingaingo zungusha dingaingo dingaingo pate kidingaingo dingaingo funga kadingaingo dingaingo 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 zungusha dingaingo dingaingo pate kidingaingo dingaingo funga kadingaingo
Tell my DJ who can come here. Me I see a DJ, body like a pair of scissors. You know what tear them apart. Why me call him DJ? Me call him DJ Kushke.
Can you trust you? Najua ni kushua. Kemoda, chama moja, majua na kulai kwa lai. Nani najua, unajua. Mapema, mapema, very fast, mapema. Mapema, very fast, mapema. Mapema, very fast, mapema. Mapema, very fast,
mapema. Modo mindo kemoda jo. Zee, bazo. Chocha, unatatisha ya Mini Christian Ronaldo, sichezi vimesi Kama gavana wabado, uruki kasina Unaruka kipetero kiyesu Nakata historika, nakata na kisu Jumi, upenda maboshodo Na blend, konyagi na kavodo Kemoda, kena nireke modo Zina nice kama devo, agadondo Kami ni Samson, nye ni Delilah
Mapema, very fast Yeje sisi najua ni kuwa mocho Mikira unarauki ya kuwa mocho Mwa mocho, riyam ni kuwa mocho Mwa mocho, riyam ni kuwa mocho Yeje sisi najua ni kuwa mocho Mikira unarauki ya kuwa mocho Mwa mocho, riyam ni kuwa mocho Mwa mocho, riyam ni kuwa mocho
Niko kwete niko zanabe, kana kana shi Nimepandisi ya mbanati, juni nganyare Kuna vile nime kana fi, nime banashi Motu nimenda sumbe nase, juni kona kish Saubaya nikinja na mo, atire nangwa Makangede na wanda nasu, juni komasi Malego na mganazi, sosi na masi Na wateki adi wanati Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo Mbogi yake ni kupuachi kama wagido
Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo Mbogi yake ni kupuachi kama wagido
Yeje sisi najua ni kuwa mocho Mikira unarauki ya kuwa mocho Mwa mocho, riyang ni kuwa mocho Mwa mocho, riyang ni kuwa mocho Yeje sisi najua ni kuwa mocho Mikira unarauki ya kuwa mocho Mwa mocho, riyang ni kuwa mocho Mwa mocho, riyang ni kuwa mocho
Mbukuzo, nimekula mbukuzo System jo, imeninyi makazi jo Digri yangu, ni urembo jo Mboki jo, inataka dishi jo Inabidi tuwateke, wa mocho Tupateza matwara, wa mocho Utandipa tazabe, kanashi Mchana maini, si mabati Nikichora vile ntateka tuwadhi Nite mkulima na mimea Mkurugenzi wa kutipulizia Kuwa mocho, diyo riba
Racho, bila nginyo ni kurianyu
Wola beda 21 ka runa Wairua kujirianyu na makugling Mongrel, Moscow, Zaki Ganfa Wavecrow, Delang ya ini warena Ubra, wola yutuko MG Dople, machuenga, kila rengwa Batko, Ngwara, Chude Genje Chimling na waflinka Laden Wedepo, tuko depo wakiwa mocho Kenyanjete na wobri tukibambuka Rakitich kuwa dalo wakiwa mocho
Genje sisi unajua ni kuwa mocho Kikira ona ukia kuwa mocho Kuwa mocho, pia ni kuwa mocho Kuwa mocho, pia ni kuwa mocho Genje sisi unajua ni kuwa mocho Kikira ona ukia kuwa mocho Kuwa mocho, pia ni kuwa mocho
Tuko sherehe na itaki asira Itaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, epo na keifo kanali Sijai kata guil, kata guil, katikati Sipati na kata, bale pali yaifai Kabado unapima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad manas Kama kuna giza, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad manas
Bitch ni bad manas, manas, ah Bitch ni bad manas, manas, ah Bitch ni bad manas, manas, ah Bitch ni bad manas, manas, ah
Bitch ni bad manas, manas, ah Bitch ni bad manas, manas, ah Sifuatani na umati na jimezi kama bangi Alipono na mababi yesi guashe ni bani Simkate na ukapi jo mchai na amani Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki Atakikani na umati ya kitoka atabaki Hindi uori kwa mzazi tusilete za uzani Nime uwa
Tuko sherena itaki asira Itaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, epo na keifo kanali Sijai kata guil, kata guil, katikati Sipati na kata, bali pali yaifai Kabado unapima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad man Asama kuna jiwa, shaitana
Halisa bad man, bitch ni bad man Sida bitch ni bad man Asa uye ni bad man Alright Kiti ti 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 ti
DJ Kush K, DJ
Black. I see you, my vagina. See you, my vagina. I see you, my vagina. I figure see you, yangu siku na mchana. I see you, my vagina. See you, my vagina. See you, my vagina. See you, my vagina. Telephone ringu siku na mchana. Nijua mini nyama kwa saina daisu Mungu smoking di papu jini eki bring blue Mini street mini chokus kwa saina diet blue Na mapenzi sa niumizo kwa saisi daibu Kauna nipe unipe mboro sifoto Tauna penda siti angwe nifolo basi kwa lupu Kinipe a space na kupeleka kwa moon Nekifwene sema time kwanza vile eko noon Arapenda namba saba sana mkimbizo kwa win Ite mara saba bado sizi come quick Kama siku zote saba manze mina make quick Manze moto anataka sorry fire mina break sex Anani kunywa kini ita Mina mpanish you mean you the deal letter Madingo nwapa mean you my deal You co addicted mean you na deal Arpenda mama senka see you my vijana See you my vijana Arpenda mama senka see you my vijana Arpiga siku yangu siku na mchana Arpenda mama senka see you my vijana See you my vijana Arpenda mama senka see you my vijana Show me telephone na ringu siku na mchana So baby watch a missionary, so sa right back Na nifinda ni official man, si fila na nitai Sija anza ndo ni melanko tai Na kula nyama michi and donuts pay why Mwite kichwa ni pati wisdom Warm lips angu siku kam na gandom Mege mende bila pepa ajis kira ka ham Mweke pana na nikumbuzo mora na sato Hile kiuno kona yo manze si wezi waste Hii na imada manze iwe delete Kabla batu beta manze minyo de best Na haki kuwa msana na choku regulate Kaudu manyamba mbajo si kudi Alie juu mfate uko mbajo si suki Nenda ronga jani si fudi Na misi wana kuri so faka ziku Arpenda mama zanga siyo mafijana Siyo mafijana Arpenda mama zanga siyo mafijana Arpiga sinu yangu siku na mchana Arpenda mama zanga siyo mafijana Siyo mafijana Arpenda mama zanga siyo mafijana Chopi telephone na ringu siku na mchana Ojende duanyore Ojende dondore Ojende yoyore Ojende duanyore
Polo ganida Ini manisafi umeshika Pale zabe na wamaliza Nikipita wanashanga na hihaga
up on it. Bend over kiasi mkono kwa slit. Sit down on it, let me wine up on it. Kau fiki bay, wezi toka na receipt. Tupa luga kwa DM, niza ovyo. Ukini chiki IG, jua ni kionjo. Mamboto safi safi, my selfies are opo. Manzi kami, wezi pata si uongo, eh. When you see me bully creep, would you back up slowly? When me stand up on the chair, sit down on it. Kitty clean, I speed up on it. Yeah, your body physically fit, book up on it.
Ganja fama na jaza nita kiturba. Jaba kashata na shusha kani dumba. Cheza sakata jugenge kani rumba. Kani mazilo geto kuna mboka minja fanya karenju. Eri npige fea kuna dinda beba waleju. Eri mbaka cheo roshe mina pige karenju. Eri mabrandi ni machana na mabale. Alekum salam niko kando ya karim. Naviding niko dungi niko dim. Nani jing leta jing staki whisky nita sin. Staki dim ching chung niko changli. Mini jetli onda isuzu na dani bentley. Wa, ameteko akafiro na kidole gumba. Wa, badaya na ningora anamimba. Wa, na siti maza shola kani dimba. Wa,
when you see me gully creep, would you back up slowly? When me stand up on the chair, see them on it.
Chopocho, nyoko nyoko, silete nyoko nyoko.
Omsigidi, omsigidi, zangale wako na stupidity. Namo kurugutwa na nidigi digidi, made mochafu wita kwa purity.
Omsigidi, omsigidi, omsigi watch, omsigidi, 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 omsigi watch, omsigidi.
kustuja bombom smoke na chokua kantinywa mina skutunya pedu watoshinto skumbuya
marinette 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 na dai kuku marinette huko na delinas dai kuwet kadem nikafupi na duri kona dep duri kona dent ikona dent ikona dent duri kona dent
omsigidi omsigidi zangale wako na stupidity
guys
Fatuma ni mchafu na bado na mchafu Fatuma mchafu na bado na mchafu Fatuma ni mchafu na bado na mchafu Fatuma mchafu na bado na mchafu Mapenzi ni ya dhati, ni ya dhati Kichwani ni ya kinyarundo tupoteze wakati Mapenzi ni ya dhati, ni ya dhati Kichwani ni kinyarundo tupoteze wakati Deni zangu mingi jonji ya ken Kenji, kenjen Ken wa Maria, Ken Salt, Ken
DJ
Kong,
Kush K,
Ken Ducky,
DJ Blacks. We are Night Nation Entertainment.